kwe kawa aba kwa gananga tulintoko betina na kuteka wa aba kwa gananga tulintoko buli omune bigambo bye buli omune birabo bye guno mulembe kwa betino mulokole zindaba kutulemye buli omune mikisa je buli omuna magezi ge guno mulembe kwa betino mulokole zindaba kutuye nze wo 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 omukwano gwenina gugo 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 buli choyo ya kanchi soti ngelo ndambe uo gugo 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 omutima gwenina gugo gugo buli jola gangu protecting egamba mbe uo betina na kukweka wa abakwa galanga tulinto betina na kuteka wa abakwa galanga tulinto buli omune bigambo bye buli omune birabo bye guno mulembe kwa betino mulokole zindaba kutuye buli omune mikisa je buli omune amagezi ge guno mulembe kwa betino mulokole zindaba kutuye abami bakutenda bachala bakuteka tukwanira mulwato lw'obulungi bw'olina sejereka wabula nkubulira balala batulaba nga sinema ku kyalo balabe baseka
basekera mu kikone
abaana balaba
balabira mu kamoli
laba zikamera
oseseremo
olumbereki abami bakutenda batala bakuteka tukwanira mu lwato lw'obulungi bw'olina sejereka wabula nkubulira balala batulaba nga sinema ku kyalo balabe baseka
basekera mu kikone
abaana balaba
balabira mu kamoli
laba zikamera
oseseremo
olumbereki betina na kukweka wa abakwagala nga tulintuku betina na kuteka wa abakwagala nga tulintuku buli omune bigambo bye buli omune birabo bye guno omulembe kwa betino mulokole zindaba kutulemye buli omune mikisa je buli omune amagezi ge guno omulembe kwa betino mulokole zindaba kutuye
Betina
Simwanko, won't you let me be your man?
Betina Simwanko,
Betina Way,
Betina Simwanko,
won't you let me be your man?
Betina Simwanko,
Betina Way,
Betina Simwanko,
won't you let me be your man?
Betina Simwanko.